revolutionary.
Aznas music.
Aznas army. Y'all ready?
DVD on this one.
Kesha week I'm praying to God. Vyunzi vya kunikwa misha I'm trying to dodge. Saa saba when I see this I'm ready to go. Kama shaba gusa trigger I'm ready to go. It sound I will kidume chembea. Sneakers na mabawa check against na prepare. Wanataka niwasubiri niji unge now man. I would if I could I swear. So I'm gone sabu jioni. Jibanze chimbo na volenga shots usoni. Meshika gimbo the boy got a juice. Lifu mitindo siku baby back shot. Simalizi isi dingo. Nipo mwenge na kimbiza vipi huko. Huku mandalize kikutana na chias ni milipuko. Weso brother K vipi unilete vituko. I'm cheating the fake jinaloko masumbuko. Fresh all day kila kitu malipake. I stay strong unopath baka nipate. Na yuliza kama sio mungu na uwezo wake. Dogo ngewezaje kufungua hizi pattern.
We band him on kill them rahe. Shibwe chukiribani swahe. Yeah, nishaona afikia sana leo na wapa liyariri. Mkoba rap negia topwe kioni yori yariri. Kosti mukuntini sati mugira quality. Mweni nyana mara sumu zote ni mevomite. Gonna act much cool in front of you. But I awkward down fools when I went by you. I don't trust them anymore, they never been true. If they change on me, they can change on you too. Focus on your own, I got nothing to lose from you. Believe in that very compact, tiki gaba formula. Punches are higher, so pelesu ni matumla. Too much talented, debio kora ni bashubamu. Kileki ni barabamu. Cheza njia zangu, ni cheza na fikra zangu. Na cheza ndondo kutoka na bebe angu. Champions League inatoka na mama yako. Kinye mwezi leki cheese ni nakuwa baba ako. Squeezy zikwe peshi nipo straight yanko hako. Amna la kusema mnajichenga na kipato. Mnaundekezo vivu na kupromoti uchoko. Omusha ijata nyata biburendi sentongo. Ama gambaba nyaruango bainebi gambo. Oru gambo, oru gambo. Akalimi akalimi tulisa kamdomo. Sisa tunashobo tunatembea na tobo. Flow safi mikono ya DVD ni omo.
DD 911 nina call police. Nimesha fika pa shetani so I'm killing speech. Moro town mabegani now I'm late to speech. Usijeleta apotani usicheze na sis. Hakuna nani wala nani anayeniweza. Useke kichwa we mandonga mima iweza. Izo chuki kifuani nazendekeza. Kitaka mbele kutembea usaze kuteleza. Nani mafunga kamdo wapija kelele. Mina kuja kama simba moro fandesele. Awa watoto ni wepesi mchele mchele. Maombia kukua Puliza gesi imani tere. D3 ndo mi, misi ishi kwa show. Nilondoka tu nyumbani nkate pesa zoko. Kilete chuki sofi, iwe yes or no. Niku mtani kunga unga, misi vya yubi show. Gripao,
young body. You know what I know that baby. Wanasema niko mbele muda, I'm very true dad. Na rap mbaka niwe buda, na saka vuba. Na wangata utadhani rupa, acha ukuda. Respect kwa wanangu chuka, tuwede na muda. Na rap madini, hikazi kazini. Nazama chumvini, natema madini. Kwani unataka nini? Skiza madini, afuweko makini. Nipo kazini, na wapa madini ambayo mnataka nyinyi. Na rap miracle, utama pineapple. Hili soko cool, ina bidhaa kama kariyako. Ebay kari bro, haina kwa geni blow. Usongele kusu pamba njoko neshe draw. Kitaka kusku switchi apo tomba po. Wambene hao masnichwa kai mbali bro. Hi bro, mini so, misi fai bro. Ni shy bro, chupa ni memka na chai bro. Kizai zai, padre melewa divai bro. Msela leo na nyonga suti tie bro. King tie, nipo high, be the fly boy. Kitu dry, weka mix, bread high bro. Natema yai, kama rabu wa Dubai yo. I'm keeping high, ready to fly, butterfly yo. Uslete zako za kuleta, wata ku click click pow. Kama shiba leta, mpunga nabo penta, mido da click click pow. Mpunga kibao, mido baba lao, nta ku click click pow. Click click pow, falao, mido de baba lao.
You got me yoga, what's up my man? Is that a maid or stop my man? Yeah, all I still got a food and power on my cute. Dreaming rich, you talk, I'm singing, get a boot. Na vuja jasho na toka machozi pesa na futa. Nkiwaza skani silari na tupa shook. Na saka bushe full mekude town. Mulize mama ndo anajua mini nani. Shakwa dingi sefi netwa baba flani. Niaza nyoge na wespere kami. Chatusi mamba na nkavuka mtoni huh? I used to sweep in a floor. Nyingi tabu nusu mkabe mako. Lazma naso la simo pende kichoa. Mine gemu na ntabora dini skoo. Niza kiatu nipo tonga baba so. Na skanga real mabwatu ya nazani drama. Mnyatusi sasa juu ya ubando fu yais mezi na tema Mwonisha tingwa sa vipi unafosi shima chocho mkojo sa vipi unafosi kunya Kema longa besa biki atakwa distance I made a run in the street instead of my reference Sisa nona pane shima ngeka distance Mzigo alogoma kunbeba saving the business
Yeah, jifunze kwa na shima kwa na kima weka kando zo dharau Kubwa ni dawa so mtoto kantisha nyau Napenda nachofanya so penda nachiana nao Wachacho wamekosa imani ya uamini kwa uwezo wao Kipewa shima jeshimu kipendwa zaidi ringa Ganga jigangi panapo bianchi hapa kosi mjinga Ziki kipaji kionesha so gope kakipinga Na navimbo wanafti napate zaidi ya middle finger Kitenda kosa sirudi tena Kichwe na sachi sita jan tena Lopata zero chano rudishe class La wengi wanobova kile lafu singize nyas Hakini mpele usinito ero So kila yes thinking any no Kabla kutenda kwanza tafakari vingine vikali vya tumiza bro Maisha safari kira mtu anago Kuku ni kuku la jina jogo na wakaba kosi Naga mchezo nafanya kazi na minipate do yeah So gope sara pampana pia kuna faida Maisha ni sabu rinda mtaji tumia faida Na ngoma zetu mlipuko katupo kaida Na usulize kusu pesa kuna kazi sio na faida Skaidaz Mr. Punisher
Let's go
I wanna get my money So leo wiki atuonekani Tunazunguka tuangani Trip wa budabi sudani Yani kama burudani Sipo Na huku mchongo so kubeti Niko Aznas kuna michongo na set Mlinzi bill yupo kwenye geti Joki ja huku uneza kufichwa nyeti Sometime hard kama kiko Kitu cheki tuko hot tuko kwa jiko Tunakoroga miko Kitaka kitonga homi utapigwa fito kwa dimpo We need dollar millionaire Money talk wezi kuongea Wambie wambea Pesa ndo sabuni ya roo jama wezi kuongea It's simple, iswere muro
Tosi Skia To all them haters who they wish me to stuck and I keep moving Tetra kana bees kana ndugu nako snoopy Life unkama movies kema ujuzi Blessings in a city na juliza mini yupi Once upon a time they don't believe in us I used to pray, I used to say God I'm recognized Chuki na upendos wena kipimo bus Kiki na scandals in our tomorrow lies Sheku umwa kinoma na skuwa na panado Life will equal tight in lipono na skunyo dawa bro Mitana yotoka ungetoka wonge ipagawa so Guess ya kuna watu mezungukwa na madinaso Sikuwa na noti, sikuwa na buku Sikuwa na shati jipia, nikuwa na shati langu kuku Way back, sayo na force mpate buku Ruti za miguwa dina miss tukutuku Way back, once upon a time Sheko loko kiasi mtani mboga mbinde Yanu na misi nyama kiasi kwamba Unatamani hapo nyumbani kukwa chinju
Hey, said the man The African ambassador Listen, niko chimbo na jipanga na jiweka sawa Siko singles nipe namba sijapaka dawa Fighter kapagawa, bado niko sawa Tighter kama kawa, sija kata power Swezi kuwa chawa, kila minute ina count kwenye life yangu Sio lahisi kuniwini kaso type yangu Sini ataku siusika kwenye fight yangu Ukiwa waki sitakupa hii mic yangu Uwezi pata hata like yangu Niko site na ni site yangu Hii ni chance yangu, iko wazi Siko rathi na sitarusu kanifanya kama ngazi 99% naweka effort kwenye kazi Only 1% na refresh bada kazi Ni kazi juu ya kazi Kila siku niko fight Kata sim niko sight Washa sim paka night Muda mwingi niko bati Sina muda wa kupati Ili future iwe bright Sichezi na wakati Ratiba iko tight Mafanikio huwa hayaji kibahati Ni mipango na malengo Sipotezi muda na warembo Niko safi kila engo Na thamini kila lengo Nisipo kwepo kuna pengo Sitaki gari bila mjengo Sio mtu wa maneno ni mtu wa vitendo Kila kitu na kihendo Chuki naifukia kwa upendo